Blog Talk Radio. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oseania.
Jewe nageze hano saa 11 nimundeke nje kumbere ku murongo.
Oya.
Gute se kandi naze kandi. Twumvikane.
Nimutuze mwese rwose turabaseriva kuko ni nacyo twiyemeje ubundi tujye guhera ku bagiye muri Rwanda Day.
Rwanda Day cyangwa Kagame Day.
Ntushaka nitike nanjye.
Reka reka nkwese. Ngo arabanza bajye muri
Kagame Day.
Ahubwo se twese siyo tujya. Indege ni imwe.
Ngo indege imwe. Nizi ibicube se bwoze radukwira.
Oya ni bakatemesha ahubwo. Iregita henubu.
Kagira inkuru shame na shibuze.
Itabaye ubusase. Ejo ntituzatakundangamirwa zi Toronto muri Canada.
Ariko se uretse abataye umutwe. Uwari nko mu mashyize kiruka inyuma y'umwicanyiro harwa ngo zigiye gutsigiye muri Kagame Day.
Turagenda tukiga tugakorera amafaranga.
Nk'uko bimaze kuba umuco, Banyarwanda bo mu Rwanda rugari. Namwe nshuti z'u Rwanda. Rwanda Day iregereje.
Nyuma ya Rwanda Day yabereye Chicago, Paris, Boston na Londres, ndangamirwa zi Toronto nimwe mutahiwe.
Bamwe mu Banyarwanda bo mu Rwagasabo.
Abayobozi, abashoramari n'abandi bo mu byiciro binyuranye
barangajwe imbere n'intore zirusha intambwe.
Uravuga ya ntozo nkuru irusha izindi kumena amaraso ariyo
Paul Kagame.
Baraseseka ri Toronto muri Canada ku ya 27 Nzeri uyu mwaka.
Muduhishire mutsase bugari isaha ni isango.
Mushonje muhishiwe twabateganirije ibihembo by'amagiye abazwe yo gutamika uwo mwicanyi udahaga n'ubwirondere yakuye umutuna natijuta kandi twamuteganirije n'ibitebo by'amase ashyushye tureye ko yakwegura akabondo aho guhora yirenza inzira karengana
ibihugu bya Afurika biraducumbikira.
Murakaza mboga zizanye hano i Toronto. Impfubyi n'abapfakazi yahekuye turamwiteze ngo tumugerere mukewe tugereyemo tuzamutura amaganya n'agahinda yateye akarere kacu.
Ibihugu bya Afurika biraducumbikira. Ariko ntitwibagirwa ko turabana mu Rwanda.
Wowe udashyigikiye akarengane n'iterabwoba Kagame ategekesha. Uhamagariwe kwitabira imyigaragambyo y'akarorero yo gutamaza umwicanyi kabuhariwe Paul Kagame maze isi yose irushaho kumumenya.
Ibihugu bya Afurika biraducumbikira. Ariko ntitwibagirwa ko turabana mu Rwanda.
Yewe nanjye noneho sinzasigara, nzajya gufatanya n'abandi tumutobere nyirashyiga.
Thank you. abo banyarwanda kazi bati humura Rwanda nziza ndaje nkwihorera ruhande abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bandi mukanya gashize bati mu karibu iToronto abagizi ba nabi tubafitiye icyo kurya ifunguro twabateganyirije na magi yaboze ndetse ngo n'udutebo twamase ashyushye uramenye birengero ni wowe ubwirwa Radio itahuka izwi ry'ihuriro nyarwanda ku mugabane wa Afrika uyu munsi ku cyumweru itariki ya 15 nzeri umwaka w'2013 uyu ni umugoroba ushyira igitondo cy'ejo kizabaho ya matora y'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda aya matora akazaba guhera ejo nyine ku wa mbere tariki ya 16 kugera ku wa gatatu tariki ya 18 turabiganiraho mu makuru tugiye kubagezaho muri aka kanya Maitre Ntaganda Bernard ararembye cyane mu kasho ka gereza ya Mpanga n'abagenzi be bafungiwe ibitekerezo byabo shasha kuko Dr. Theoneste Niyitegeka ubu nawe arembye cyane aho yavunaguwe n'abacungagereza abagereza nyine ya Mpanga hanyuma umunyegarugori Madame Ingabire Victoire Umuhoza nawe akaba ngo yarongeye gushyirwa mu kato ubu akaba adasurwa inkuru ubu ngubu igezweho kandi nanone ni itahuka rya Bwana Valensi kaje guhakwa n'umuryango we ubu bamaze iminsi ngira ngo itatu basesekaye mu Rwanda abambari ba Kagame nabo bongeye kubura ingeso yo gutega no gutera ibisasu muri Kigali Kicukiro ku isoko cyarahaturikiye ubukeye bwaho haturikira ikindi hari indi cyabango cyaragaragaye ku Kimisagara ariko cyo ikikaba nta muntu cyangwa cyakomerekeje mu Rugarama rero I Nyamirambo mu mujyi rwagati wa Kigali hari umutegarugori nawe w'imyaka 33 witabye Imana hamwe n'akana ke bahiriye mu nzu amajyambere leta ya Kagame na FPR bageje ku banyarwanda n'amashuri harimo ko amashuri abanza yo mu Kinogo mu karere ka Rubavu abana biga bicaye ku mabushye nyamara ku bwa Mfekarije nubwo yakoraga iringaniza rirenganya hahozeho icyo bitaga projet mobilier scolaire abana babonaga intebe n'ameza mu mashuri ngayo nguko rero ngwicyo bizo ingingo zigize amakuru tugiye kubagezaho kuri uyu mugoroba amakuru mugiye kugezwaho na Claude Marie Bernard Kaitare ishami rya radio itahuka I Pretoria muri Afrika y'Epfo Banyarwanda abanyarwandakazi rero nkuko nari maze kubibabwira amezi mu makuru tubona na makuru duhabwa n'abanyarwanda aho baba bari ibintu biba byareye cyangwa se biriho bibera uwaba afite icyo ashaka kugeza kuri radio itahuka hawe ikaze yatugezaho mwatugezaho ibitekerezo byanyu kuri email yacu ariyo radio itahuka @gmail.com dufite na Twitter inkondo ya Twitter ikaba ari @radio itahuka Skype yacu nayo yitwa radio itahuka mu ijambo rimwe ndetse wanadusanga kuri Facebook yacu ijwi ry'ihuriro nyarwanda reka dutangire ingingo ya mbere rero y'amatora yabiswe intumwa za rubanda mu Rwanda ari butangire ejo mu gitondo byaravuzwe hashize iminsi myinshi ngira ngo twebwe tumaze hano kuri radio itahuka ishami rya Afrika twamaze ukwezi kose tubategurira ibiganiro byerekeranye n'amatora yo mu Rwanda uburyo abakandida bashyirwaho n'uburyo ndetse inteko zishinga amategeko zatambutse zagiye zikora ndetse n'icyizere bamwe mu banyarwanda baba bafitiye iyo bazatora ejo byaravuzwe rero nk'uko nari maze kubivuga hashize iminsi leta ya Kagame n'abambari be bahuma amaso abanyarwanda muri cya cyiswe demokarasi y'agatsiko kabaja n'abacinyankoro ba RPF na Kagame ngo bazatora abazahagararira abaturage mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda niba atari inteko ya Kagame muri uku kwezi rero gushize twagerageje kubibaganiriraho twahamagaye abanyarwanda b'ingeri zinyuranye kugira ngo batuganyirize babashe kudufasha gusesengura igerekeranye n'ari ya matora aho abenshi mu nararibonye batanatinye no kutugaragariza ko rwose ari ya matora ari ugutakaza umwanya w'abanyarwanda gusesagura umutungo w'igihugu ndetse no kwambura abaturage n'udukingirizo twamamajwe nako twashyizwe ku rutonde rw'abakandida kuko nabo ngo hari amafaranga batanga ngo yo kubamamaza twaganiye na Bwana Gervas Chondo w'inararibonye akaba yarigeze no kuyobora amatora, yigeze no kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko, ndetse akaba yaranahagarariye u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Mu biganiro twagiranye na Bwana Gervais Chondo avuga ko nubwo inteko zishinga amategeko zo kuva kuri Repubulika ya mbere ya Bwana Gregory Kayibanda no kuvuga Repubulika ya kabiri ya General Major Juvenal Habyarimana zitari shyashya, ariko Bwana Chondo we yemeza ko nibura abaturage bagiraga ijambo mu kwamamaza no gutora abakandida depite babahagarariraga. Bwana Chondo yanibukije ko ku bwa Gregory Kayibanda ubwo Perezida wa Repubulika ubwe bwite kugira ngo azamuke agere ku ntera ya Perezida wa Repubulika yabanzaga kwiyamamaza ku rwego rw'abajyanama ba komine. Uyu Gregory Kayibanda akaba yarabarizwaga muri komine ya Nyamabuye Gitarama, aho yiyamamarizaga hamwe n'abandi bajyanama mu mirenge bajyanama nyine ba komine, akazageza ubwo agenda azamuka akagera ku rwego rwa Perezida wa Repubulika. Bwana Chondo aravuga ko no kuri Repubulika ya kabiri naho abaturage bafataga umwanya wo kumenyana n'abakandida babo banatora uko bumva, nubwo nabwo bose babaga bibumbiye muri bwa bwato bumwe rukumbi aribwo MRND ndetse n'umusare ari umwe gusa Juvenal Habyarimana. Mu bandi twaganiriye ku ngingo y'iri yamamazwa ry'abiswe abazahagararira rubanda mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda, harimo na Bwana Paul Rusesabagina. Bwana Paul Rusesabagina muribuka ko yanditse we urwandiko avuga ko Abanyarwanda batari bakwiye no gutakaza umwanya wabo baniyandikishiriza gutora, kuko amajwi yabo adakenewe, kuko abagomba kuzaba abadepite FPR yamaze kubagena amatora akaba arwirutse. Mu bindi mu bandi banyapolitike b'abanyarwanda twabashije kandi kuvugana nabo twaganiriye na Bwana Garikani Gasana, ubwo yadusesenguriraga kuri ya nyandiko ye yise akamasa kazamara inka kazivukamo, twamubajije ku by'amatora n'ihitwamo ry'abakandida, ndetse no muri icyo kiganiro hari harimo na Dr. Anastase Gasana, bose batubwiye ko ari aya matora atakagombye gutesha abanyarwanda igihe, kuko abazajya mu nteko bazwi neza na FPR na Kagame kandi bakaba nta kamaro bafite, kuko nta jambo mu nteko amategeko atorwa cyangwa se atambutswa nagendera ku bushake bwa Paul Kagame. Twashatse rero ko kandi ko no kumenya icyo abari n'abatugorigori b'abanyarwanda kazi bavuga ku matora ihitwamo ry'abakandida ndetse n'imikorere y'inteko ishinga amategeko mu Rwanda kuva Kagame yihaye ubutegetsi, ubwo yahirikaga Pasiteri Bizimungu wari yarashyizweho n'amasezerano ya Arusha kuyobora inzibacyuho yaguye. Kuri iyi ngingo twaganiriye n'abanyarwandakazi bibumbiye mu ihuriro ry'abari n'abategarugori bari mu bihugu binyuranye ku mugabane wa Amerika, Afurika ndetse n'Uburayi. Twanavuganye ndetse n'umunyarwandakazi utagira ishyaka rya politike abogamiyemo, ibyo byose kwari ukugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bumve uburyo impumeko y'amatora y'aba badepite ngo cyangwa se izo ziswe intumwa za rubanda azatangira ejo, uburyo abanyarwanda bayahumeka n'uburyo bayanenga. Abategarugori rero mu kibazo cyane cyane twababajije twababwiraga ko guverinoma ya Kagame igenda ikwiza inkuru ko ngo haba muri guverinoma haba no mu nteko ishinga amategeko ngo iringaniza ryaba ryarateye imbere cyane, ku buryo ngo abahagarariye abari n'abategarugori bakaba 50% abo banyarwandakazi bavuze ko rwose abo bitwa ko ari bari mu buyobozi ari udukingirizo n'ibirangurura amajwi bivugira Kagame n'agatsiko ke ka FPR. Batanze ingero nyinshi z'ibintu bigenda nabi mu gihugu bakarusha bakarumira ngo baramuke, batanze ingero nyinshi z'amategeko bashoboraga gushyira mu mishinga ndetse bakayakurikirana no mu nteko bakayajyaho impaka, ariko akaba nta na kimwe bigeze bakora kugira ngo batavaho baniyubikira imbehe cyangwa se bakaba bavuswa ubuzima bwabo. Umwanzuro wari wavuye muri ibi biganiro twaganiriye n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi banyuranye nuko inteko ishinga amategeko ya Kagame itarikwiriye iryo zina, kuko nta mategeko arengera abanyarwanda bashira mu mishinga ngo yigwe atambutswe cyangwa se agibweho impaka. Ikindi nuko izina intumwa za rubanda ritabakwiriye kuko nta rubanda yabatumye, ahubwo bahiswemo kandi bahabwa umugisha na Kagame n'igitsure cya FPR kuri ubu yamaze yamize andi mashyaka yandi yitwaga ko ngo yemewe mu gihugu. Abo twaganiriye bose kandi bakaba baranagaragaje impungenge baterwa n'abadepite bahunga ubutegetsi bwa Paul Kagame buri munsi, ndetse hakaba harimo n'abagiye bayobora inteko zishinga amategeko. Abanyarwanda, abanyarwanda kazi, nimureke hari dukagumye amaso turebe ejo uko izaba yitwaye mu minsi iri imbere. Abanyarwanda, abanyarwanda kazi bumva radio Itahuka, ubu turimo kuganirira i Pretoria muri Afurika y'Epfo, ikaba ari radio Itahuka, ijwi ry'ihuriro nyarwanda ishami ribarizwa ku mugabane wa Afurika. Niyandi makuru tubagezaho, Maitre Ntaganda Bernard ararembye cyane aho afungiye muri gereza ya Mpanga. Maitre Ntaganda Bernard muribuka ko ari umuyobozi washinze ishyaka PS Imberakuri, ni ukuvuga ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage Imberakuri. Maitre Bernard Ntaganda ubu rero akaba ngo yaba amerewe nabi cyane, ubuzima bwe butifashe neza muri gereza ya Mpanga. Amakuru yabajije kutugeraho yaturutse mu itangazo ryasinywe na Bwana Ryumugabe uhagarariye PS Imberakuri ku mugabane w'u Burayi, aho yagiraga ati amakuru atugeraho ubwo hari ku itariki ya mbere Nzeri nyine, atubwira ko Maitre Ntaganda Perezida Fondateri w'ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage Imberakuri PS Imberakuri amerewe nabi cyane mu kasho ya gereza ya Mpanga. Mu matangazo yari bari batambukije mbere harimo itangazo nimero 16 agakwego PS Imberakuri, agakwego 013 ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka nyine 2013, ndetse n'itangazo ryari kurikiye nimero 17 agakwego PS Imberakuri agakwego 013 ryo ku itariki 24, aho bavugaga ko ubuzima bwa Maitre Ntaganda Bernard bwifashe nabi mu by'ukuri kubera ngo gufatwa nabi we yaje no guhitamo kuba ahagaritse kurya mu rwego rwo kwigaragambya kugira ngo arengere uburenganzira bwe. Uwo akaba ari umwanzuro yafashe ku itariki 16 z'ukwezi nyine kwa munani mu rwego rwo kwigaragambya asaba ko uburenganzira bwe bwakubahirizwa ari bwo guhabwa indyo yuzuye ndetse na regime, ni ukuvuga bya biribwa umuganga yandikira umurwayi bitewe n'uburwayi afite. Iyo regime rero yandikiwe n'abaganga akaba yari yarayikuweho na gereza ya Mpanga. Tumaze kumenya rero ko kuri uriya wa gatanu nyine ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani ahegera mu masaa 2 za mu gitondo aribwo ubuzima bwe ngo bwarushijeho kumera nabi cyane, ubuyobozi bwa gereza ya Mpanga bukaba bwarafashe icyemezo cyo kujyana mu bitaro bya Nyanza, aho umuganga wamusuzumye yamwandikiye kuba agumye mu bitaro agakurikiranirwa hafi. Ariko muri iyo weekend nibwo gereza ya ubuyobozi bwa gereza bwitwikiriye ijoro buraza mumuvana mu bitaro n'abaganga batabizi, kuvugo rero akaba afungiye mu kasho muri gereza imbere ya Mpanga, aho aboshe amaguru n'amaboko ubutinyagambura. Aha rero tukaba twabibutsa ko hashize iminsi ubuyobozi bwa gereza ya Mpanga bwaramuhagarikiye isurwa no kugemurirwa n'umuryango we inshuti ze cyangwa se abayoboke b'ishyaka Imberakuri akomokamo. Itangazo rero kandi ryibutsa ko Maitre Ntaganda Bernard yakatiwe n'ingirwankiko kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ngo azizwa gusa ko atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ubu bwa Paul Kagame. Akaba we rero yarahisemo gushinga ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage Imberakuri. Ikindi iri tangazo riributsa ko ihohoterwa ridakorerwa Maître Bernard Ntaganda wenyine ko ryane ryirasira n'abandi bafungiwe ibitekerezo byabo bari muri za gereza zinyuranye mu Rwanda uvugwa nanone ubarizwa muri gereza ya Mpanga akaba ari Dr. Theoneste Niyitegeka ugeze kwiyamamariza kuba Perezida wa Repubulika ubu nawe akaba arembye cyane nyuma yo guturwa bufuni n'abacungagereza ba Mpanga bamukubise bakamuvunagura iri tangazo rikaba ryaratabazaga abantu n'imiryango nyarwanda cyangwa se imiryango mpuzamahanga abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ifite igicaro byayo mu Rwanda gutiza umurindi PS mbere kuri kugira ngo batabarize ubuzima bwa Maître Ntaganda Dr. Bernard na Dr. Theoneste Niyitegeka ndetse n'abandi bafungiye ibitekerezo byabo amazi atararenga inkombe natwe rero hano kuri radio itahuka turunga mu rya bwana ry'umugabe muri ritangazo rye turatabariza abanyarwanda abari kure n'abari hafi turatabariza abumva radio itahuka turatabariza abazi cyangwa abana n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu yaba ikorera mu Rwanda yaba ikorera mu mahanga aho ngabo muri hose mugerageze mutambutse ubu butumwa aba bagabo izimirimbanyi za demokarasi nayo mvuze ngo aba bagabo kuko harimo n'abategarugori zimbimo zirenganywa uburenganzira bwabo bukurikiranwe babashe kuba bahabwa uburenganzira amategeko abagenera nk'abantu bafite ubuzima nk'abandi bose nka Kagame cyangwa nabo bagize ba nabi bandi biha kubamerera nabi aba bantu bakagomba nubwo baba bafunzwe bakagomba kudinga n'inkiko ndetse n'ibyaha baba baregwa kuko niba hari ibihari ariko bakarekerwa umuntu bwabo twagerageje kenshi cyane hano kuri radio itahuka kuba twahamagara abahagarariye PNC imbera kuri haba mu Rwanda haba no mu mahanga ariko byarabagoye kuboneka aho tuzababonera cyangwa se tuzabasha kugira uwo tuvugana nawe twaza basaba kugira ngo baze tubahe ijambo babyivugire mu magambo yabo saba gusa rero bavuga aho ihohoterwa ry'uburenganzira bwabo mu bafungiwe ibitekerezo byabo kuko na Madame Victoire Ingabire Umuhoza nkuko nari maze kubabwira uyu akaba ari umuyobozi w'ishyaka FDU Inkingi nawe wagerageje kwiyamamariza kuba Perezida wa Repubulika ariko leta ya Kagame ikamucurakurira ibyaha ubu nawe akaba afungiye muri gereza nkuru ya Kigali ubu ngo yaba yarahagarikiwe gusurwa nta mpamvu akaba yarashubijwe mu kato nk'uko byari bisanzwe bamenyereye kubimukorera uko bishakiye bagabuza abantu kumusura igihe bashakiye nuko bashaka iyi nkuru nayo turagerageza kubashakira abantu bakomoka muri FDU Inkingi bazagire icyo bayitubwiraho mu magambo arambuye ariko Madamu Ingabire Victoire nawe akaba ari mu bantu abanyarwanda bakwiriye gutabariza hirya no hino akasubizwa nawe uburenganzira bwe abanyarwanda kazi muteze amatwi radio itahuka ku mugabane wa Afurika i Pretoria muri Afurika y'Epfo reka dukomeze kuri iyi ngingo yuko umuryango wa Bwana Kajwa kwa Valensi watahutse i Kigali mu Rwanda iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com gikorera kuri interneti kikaba ari igitangazamakuru usanzwe cyegamiye kuri leta ya Kagame igihe.com rero baragira bati mu mugoroba wo kwa kane ku itariki ya 12 Nzeri kaje kwa Valensi n'umuryango we basesekaye i Kigali nyuma y'imyaka 12 ari mu buhungiro kuko yahunze mu mwaka w'2021 ubu akaba yiberaga muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika igihe rero baragira bati mubabarire igitumye mvuze mpereye kuri iyi nkuru y'igihe nuko nasanzemo ibintu bimwe numvise bitanguye neza nkagira nti reka tubishyire ahagaragara abantu babyumve n'icyabeshwe tube twakibeshyuza igihe rero baragira bati amakuru atugeraho nuko kaje guhakwa atatashye nk'impunzi isanzwe yaje ku giti cye n'umuryango we mu by'ukuri ntimumbaze niba iyi nteruro ari ikinyarwanda kuko sinzi niba atarahungutse ataratahutse nk'impunzi icyo yaba ari cyo kuko muri Amerika aho yabaye imyaka 12 nyine nk'uko igihe dotcom batangiye babivuga ntabwo ibyo ari byose yarahari ari umudiplomate kuba yaratahutse agatahuka ku giti cye ntibisobanura ko atari yarigeze ari impunzi cyangwa atari yarahunze Ministeri rero ishinzwe imicungire y'ibiza no gucyura impunzi bamubajije bayibashije ku birebana n'iri tahuka ry'umuryango wakaje kwa kwa Valensi mu ijwi rero rya Bwana ntawukuri ryayo Frederic ushinzwe itumanaho n'imenyekanisha makuru muri iriya ministeri yasobanuye ko ibitahuka ry'uyu muryango wa Bwana Valensi kaje guhakwa ntacyo abigiziho ariko yagize ati abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda ntibafatwa mu rwego rumwe yaragize ati abanyarwanda mumbabarire yaragize ati abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda ntibafatwa mu rwego rumwe rw'impunzi hari abariyo bahawe ibyemezo by'ubuhunzi abo niyo baje tubakira nk'abanyarwanda batahutse kuko bo bavuye mu buhungiro hari nabandi baba baragiye ku mpamvu zitandukanye ariko nta byangombwa by'ubuhunzi bafite abo akenshi iyo batashye hari nubwo tutabimenya uwo ni bwana Frederic Ntawukuriryayo uhagarariye wavuze mu ijwi rya ministeri y'ibiza no gucyura impunzi ati rero uwo muryango wa bwana Valensi kaje guhakwa nawo ushobora kuba waratashye muri urwo rwego rw'abantu bataha ku giti cyabo byaba ari mahire kuko rero ministeri ishinzwe impunzi siyo yabakiriye aha ndashaka rero kongeraho ko abataha iriya ngirwa ministeri ikabimenya ni ababa baracengewe n'intore kuko impunzi aho ziri mu mahanga ntaho zihuriye na leta ya Paul Kagame cyangwa se n'itegeko impunzi zikaba zigengwa n'itegeko mpuzamahanga rigenga impunzi ritabemerera kuba bagirana imishyikirano na leta bahunze iriya ministeri rero imenya gusa abaguye mu mutego w'intore bakaza gufata za nzandiko z'inzira ubu buzagizwe igikangisho na za ambasade ndetse n'intore zizikorera honorable kaje guhakwa suwo kuri urwo rwego rwo gukinirwaho n'intore ashatse kunyura iyo nzira bwana Ntawukuriryayo avuga yahamagara Kagame bakabiganiraho kuko Kagame aho ageze ubu ngubu n'igitinyiro akangisha afite kuri ubu ngubu yabihawe n'abagabo nka honorable Valensi kaje guhakwa nabo bari bari kumwe tugarutse kuri Valensi kaje guhakwa yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho kuva muri Nyakanga 1994 kugera mu mwaka wa 1998 imarabura kaje guhakwa nk'abandi banyapolitike yaje kutavuga rumwe na leta ya FPR aza no guhimbirwa ibyaha ngo birimo kunyereza imitungo ya banka yitwaga Bakari icyo gihe nyamara banyiru kumushinja iyo mitungo birengagije akayabo yatikirije muri FPR Inkotanyi ubwo yabasangaga mu ishyamba ari kumwe na Pasteur Bizimungu bivugwa ko nawe icyo gihe yajyanye akayabo ka Electrogaze ikigo yayoboraga muri biriya bihe abibuka ubwo kaje kwa kwa Valensi na Pasteur Bizimungu banyuraga y'amazi mu Kivu baturutse ku Gisenyi muribuka ko bwana Valensi kaje kwa kwa yagiye ajyanye akayabo k'amafaranga yo mu bucuruzi bwe bwite ndetse ngo na Pasteur Bizimungu yarajyanye aya Electrogaze ayo yose yakoze akazi gakomeye muri FPR kaje guhaka yashyizwe ku rutonde rw'abadepite bari guhagararira FPR mu nteko ishinga amategeko inzibacyuho yaguye yari umwe mu bayobozi bari muri CND muri cya gihe mbere gatoya y'ihanurwa ry'indege ubwo hari abayobozi bari baraje kwitegura kwinjira muri guverinoma y'inzibacyuho harimo abaminisitiri n'abadepite baturukaga ku ruhande rwa FPR Inkotanyi na bwana Valensi kaje guhakwa yari arimo yabaye muri iyo nteko rero ariko uruntu rwaranutse kera muri FPR rucumbeka iterwa na Paul Kagame ubwo yari vice perezida ariko agashaka kwikorera ibye aba rero abantu rero b'inyangamugayo bakomeje kumugerageza birananirana bagenda bavamo umwe umwe mu ngingo y'amatora twavuze twahereho hari haruguru twavuze ko abenshi mu bari bagize inteko muri ibyo bihe bigendeye bahitamo gukiza amagara yabo kuko harimo n'abashize n'abahasize agatwe nk'ababwana burakari n'abandi. Inkuru y'igihe kandi ikomeza ivuga ko ngo umuryango wa Bwana Valens Kajeguha kwa utahutse mu gihe harimo gushyirwa mu bikorwa icyemezo ngo cyo guhagarikirwa ubuhunzi ku Banyarwanda, ariko nanone twabwira igihe ko umuryango wa Kajeguha kwa Valens utarebwa na kiriya cyemezo cyashyiriweho abanyarwanda b'impunzi zo kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka kubahunze kugeza mu mwaka w'1998. Umuryango wa Kajeguha kwa Valens rero nturimo kuko bahunze nyuma y'1998, kandi n'icyo cyemezo kiracyari icyifuzo cya leta ya Kagame kuko nk'uko abanyarwanda babizi ibihugu byinshi byaragikemanze abanyarwanda baracyafite kandi baracyahabwa ibyangombwa by'impunzi, dore ko nta n'umunsi bwira badahunze leta ya Paul Kagame. Igihe dotcom rero bakomeza batanga imibare ishekeje cyane ngo y'impunzi z'abanyarwanda hakurikijwe aho baherereye ku isi, ntawamenya niba hari bamwe bazahezwa imahanga kuko imibare abari hanze tuzi irenze kure cyane ivugwa muri iriya nkuru y'igihe dotcom. Mu bandi banyapolitiki igihe dotcom bavuze ko ngo bitegura gutaha niba atari ugucyurwa na leta ya Kagame, ngo haba harimo Honorable Sebarenzi Joseph Kabuye hakaba ngo wahoze nawe ayoboye inteko ishinga amategeko, hakaba harimo ngo ambasaderi Dr. Anastase Gasana, Bwana Theobald Rwaka, Colonel Betazar Ndengeyinka, General BM Emmanuel Habyarimana ndetse ngo na Bwana Paul Rusesabagina da. Ibi birashikije cyane, sinzi aho igihe.com yaba yaravanye ano makuru cyangwa se nk'uko bisanzwe niba arayo FPR yayiteye mu rushinge. Gusa aha nasubira muri rya jambo Colonel Patrick Karegeya ajya avuga, niba ujya akunda kuvuga ngo abantu barikirigita bagaseka, ndumva abanyarwanda bose batavuga rumwe na Kagame bazaba batashye, ahubwo na cya cyemezo cyangwa icyifuzo cyo guhagarikirwa ubuhungiro ku banyarwanda ntikizaba kikibaye ngombwa niba bari abantu tuvuze amazina haruguru bose bitegura gutaha mu Rwanda. Bamwe muri abo banyapolitike icyo tuzi cyo nuko bafite amashyaka ahanganye n'agatsiko ka Paul Kagame, bazaba batashye rero guhatanira ubuyobozi aho Madame Ingabire Maitre Ntaganda, Bwaradeo Mushayidi na ba Dr. Theoneste Niyitegeka ndetse n'abandi bagororewe amacumbi. Bazaba se baje kuzamurwa mu ntera nk'uko byakorewe Bwana Kagwa Rwisereka, Omar Leo Ntabana Aime cyangwa se bishimiye ibyo izo ntumwa za Kagame Jacques Viza na Dan Munyuza bashatse gukorera General Kayumba muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2010. Ibyo byerekeranye n'inkuru y'igihe.com nge ndumva ko abari nko gusetsa abanyarwanda. Icyakora cyo Bwana Kajeguha kwa Valens si uwejo azi impamvu aje mu gihugu cy'u Rwanda, azi neza uko yaruhiye imitungo ye kuva mu bwarimu kugeza ku bumiliyoneri urwego yaragezeho. Barutemayeze na barusaruramundu bashaka kubyifunga hamwe n'iby'abahutu bamburwa hitwajwe kugira ngo indishyi za gacaca. Twibutse ko hari ingirwategeko yashyiriweho guhuguza imitungo y'abantu bahunze, ikaba ariyo yakoreshejwe mu kwigabiza imitungo ya Bwana Ayabatwa Rujugiro nk'uko tumaze iminsi tubisobanurirwa na Professeur David Himbara. Kuba rero Honorable Kajeguha yarahisemo kuza atananyuze muri ririya kinamico rya Minisiteri yo gucyura impunzi, ahubwo aramenyereye kurya iby'abandi murarye muri menge. ntimuzi icyamuzanye ntimuzi icyo aje gukora kuri ubu ibyo musaza byo muraza kubiruka nimureba nabi kubyerekeranye no kwigabiza imitungo kandi ngo abantu barasabwa kuba bahari nta gutuma yaba umubyeyi cyangwa umuvandimwe ubu muri iki gihe ngo hariho itegeko ngo byo kubarura imitungo y'abantu ariko ugasanga cyane cyane hibasiwe imitungo y'abantu batari mu Rwanda ubu rero ngo nta ushobora guhirahira ngo abe yabarurizwa n'umuvandimwe we cyangwa se umubyeyi we cyangwa undi bagira icyo bapfana ngo agomba kuba ahibereye abo bantu bagomba kuba bahibereye murumva ibihembo bagomba gutanga guhabwa ni nka bya biri nahoze babwira bya babwa na Deo Mushahidi n'abandi ubu ngubu bitwa ko batashye mu gihugu bakajya gukora ibyifuzo byabo no gutanga umusanzu mu kubaka igihugu ariko bakaba bacumbikiwe mu bihome kubahunze rero badahawe na amafaranga bita aya pansiyo kuvuga amafaranga y'ikiruhuko cy'izabukuru ubu nayo yafashwe abaryi batunzwe n'utuvungukira tuva komeza ya Paul Kagame nabo bafoye amabondo kuko bivugwa ko umuntu wese wahunze igihe cye cyo gufata pansiyo kigeze iyo kigeze irafatirwa nimumbaze ikigega ijyamo nimumbaze imishinga zikora banyarwanda banyarwanda kazi reka dufate akaruhuko akanya gato cyane tube twumva akazi iki turagaruka mu kanya tubabwira izindi ngingo twabateguriye
Amerika n'Uburayi Aziya na Oseaniya
Jewe nageze hano saa kumi n'imwe nimundeke njye kumbere ku murongo
oya
gute se kandi naje kandi
twumvikane nimutuze mwese rwose turabaseriva kuko ni nacyo twiyemeje ubundi tujye guhera ku bagiye muri Rwanda Day
Rwanda Day cyangwa Kagame Day
nshaka nitike nanjye
reka reka ngo arabanza bajye muri
Kagame Day
ahubwo se twese siyo tujya indege ni imwe
ngo indege imwe n'izibicube se bwo ziradukwira
oya nibakatemesha ahubwo Erega itahe n'ubusa
kagira inkuru shame na shibute
itabaye ubusa se ejo nituzatakundangamirwa zi Toronto muri Canada
ariko se uretse abataye umutwe uwari nko mu mashyize kiruka inyuma y'umucenyero harwa ngo zigiye gutsigiye muri Kagame Day
Turagenda tukiga tugakorera amafaranga
nkuko bimaze kuba umuco banyarwanda bo mu Rwanda rugaje namwe nshuti z'u Rwanda Rwanda Day iregereje
nyuma ya Rwanda Day yabereye Chicago, Paris, Boston na Londres ndangamirwa z'i Toronto nimwe mutahiwe
bamwe mu banyarwanda bo mu Rwagasabo
abayobozi abashoramari n'abandi bo mu byiciro binyuranye
barangajwe imbere n'intore zirusha intambwe
uravuga ya ntozo nkuru irusha izindi kumena amaraso ariyo
Paul Kagame
baraseseka i Toronto muri Canada ku ya 27 Nzeri uyu mwaka
muduhishire mutase bugari isaha n'isango
Mushonje munyishiwe twabateganirije ibihembo by'amagiye yabaze yo gutamika uwo mwicanyi udahaga n'ubwirondere yakuye umutuna natijuta kandi twamuteganirije n'ibitebo by'amase ashyushye tureye ko yakwegura akabondo aho guhora yirenza inzira karenga
ibihugu by'Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagiwa ko turabana
Murakaza mboga zizanye hano i Toronto imfubyi n'abapfakazi yahekuye turamwiteze ngo tumugerere mukewe tugereyemo tuzamutura amaganya n'agahinda yateye akarere kacu
ibihugu by'Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagiwa ko turabana mu Rwanda
wowe udashyigikiye akarengane n'iterabwoba Kagame ategekesha uhamagariwe kwitabira imyigaragambyo y'akarorero yo gutamaza umwicanyi kabuhariwe Paul Kagame maze isi yose irushaho kumumenya
ibihugu by'Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagiwa ko turabana mu Rwanda
yewe nange noneho sinzasigara nzajya gufatanya n'abandi tumutobere nyirashiga
ibarirwa ku mugabane wa Afrika uyu munsi turimo turaganira I Pretoria ku mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri kumwe na Claude Marie Bernard Kaitare nkuko twabibasobanuriye rero kwa gatanu ku itariki ya 13 nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na 13 hafi ya saa moya za nimugoroba abanyarwanda muzi ko tumenyereye kuvuga ko ngo sinzi niba ari abanyarwanda gusa kuko Porte Mare rumenya no mu gifaransa zivugwa aho bavuga ko itariki umunsi by'igiharwe ngo byaba ngo bidatera umutwe mwiza bagashyira mu majwi cyane itariki 13 zo iyo za gwiriranye no kuwa gatanu aha rero byari akarusho kuko hari ku itariki 13 kuwa gatanu mu kwezi kwa nzeri ni ukuvuga ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na 13 ndetse byegereza saa moya aho mu gifaransa bavuga isaha 19 cyangwa se isaha 7 bitewe n'uko umuntu ashaka kubivuga iyi tariki rero umunsi n'ukwezi n'isaha byaba byagaragarije mu Rwanda aho ni ku Kicukiro aho igisasu cyaturikiye ku Kicukiro ku isoko rya Kicukiro umuntu umwe akahasiga ubuzima abandi 14 bakazahara bakajya kuvurirwa mu bitaro bya Gitwe Umwami Faisal ndetse no mu bitaro bya Kaminuza Nkuru I Kigali. Iki gisasu rero cyaturikiye mu gace bakunze kwita mu gace kari munsi y'isoko rya Kicukiro Centre, kikaba cyarahitanye umugabo umwe wakoraga akazi ko kwikorera imizigo abo bitabakarana ingufu. Abari aho igisasu cyaturikiye bavuze ko rwose umubare w'abahakomerekeye ushobora kugenda wiyongera, kuko ngo biboneye n'amaso yabo ibyo biboneye birenze kure ibyo polisi y'igihugu yatangaje, ndetse bakaba bavuga ko n'uriya mubare ushobora kuba warenze. Bamwe mu bari aho kandi igisasu cyaturikiye bavuze ko babonye umusore atereka ikintu hagati y'aho bacururizaga bagira amakenga, kuko ngo no ku wa kabiri washize hari umuntu wari waje ngo abatera ibyuka biryana mu maso ariko ntibamumenya. Niko guhita rero bafata uriya wateretse ikintu hagati aho ngaho, batekereza ko ari we wabarazanye ibyo bisasu, ariko baje kumurekura nyuma yaho aragenda. Igisasu rero cyaje kugeraho kiraturika. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ariwe Damasi Gatare yatangaje ko ku bufatanye bw'abaturage ngo bari bamaze guta muri yombi abantu batatu bakekwaho kugira uruhare mu iterwa rya kiriya gisasu, kandi ngo iperereza rikaba ryari rigikomeza. Gatare yagize ati Abanyarwanda barabasaba kwihangana bakumva ko inzego z'umutekano ziri mu gukora ibishoboka byose kugira ngo babungabunge umutekano w'abaturarwanda, kandi bakaba ngo barashimiraga uburyo bakomeje gufatanya n'inzego z'umutekano mu gutanga no guhanahana amakuru ku bintu bishobora guhungabanya umutekano. Yakomeje avuga ko abantu batakwiye kugira impungenge ko ibyabaye byazahungabanya y'amatora twahoze tuvuga ngo y'abadepite azaba guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ndetse ngo no ku wa gatatu w'iki cyumweru tuzatangira ejo, kuko ngo inzego z'umutekano zihari kandi zikomeje gukora akazi kazo. Aho igisasu cyatewe hacururizwaga ibintu bitandukanye cyane cyane inyanya, imboga, intoryi n'utundi duciriritse abategarugori bakunze kwikorera kudutevu. Igisasu rero cyateretswe hagati aho abacuruzi bacururiza uducogocogo baba biyicariye, uretse kuba se umuntu umwe cyanakomerekeje abandi benshi. Ku mafoto aho nabashije kureba amafoto agaragara mu binyamakuru ubona intoryi n'inyanya binyanyagiye, ukabona udutebe twabirindutse, ukabona ariko ahantu hose hagiye ari ibizinga by'amaraso bivangavanze n'izo ntoryi n'inyanya. Andi makuru twamenye ni uko kuri uriya munsi nyine bitabaye ku Kicukiro gusa, kuko hari ngo n'ikindi gisasu cyo mu bwoko bwa grenade cyagize cyagaragaye ku Kimisagara, aho gusa amahirwe abakibonye batabaje polisi kitari cyagira uwo gikomeretse. Iterwa rero ry'ibisasu n'umwihariko wa FPR, reka ariko mbere yo kuvuga kugera ahangaha reka mbibutse ko bukeye bwaho ku wa gatandatu nanone hariya the same spot aho byabereye ku isoko ku Kicukiro haragara ikindi gisasu. Icyatangaje abantu ni uko uriya muvugizi mushya wa polisi nyine bwana Gatare yavuze ko ngo icyo gisasu ngo cyaba ngo cyarazanye n'icyaraye giturutse ngo noneho ngo ariko cyo ngo kikaba kitaraturutse cyarasigaye mu mabati. Ije nago bigarugaho cyane kuko ejo radio itahuka yabikozeho isesengura, aho umuntu uhagarariye umuvugizi wa polisi aho atinyuka kwihandagaza akavuga ngo isasu nyuko cyasigaye cyahagamye mu mabati, bafata inzira baragenda, nuko buracya kirongera kiraturika, ndetse kirongera gihitana indi nzira karengane, abantu barongera barakomereka. Bandi ku polisi babyigiye sinzi hahozeho ofisi y'igihugu yo gutegura ibisasu hariho imbaga zirya ibiribwa biruta iby'abantu zishinzwe kubihunahuna ibyo byose nta kintu na kimwe bigeze babikoraho icyo bategereje gusa bategereje ko cyongera guturika kikongera kigatwara ubuzima bw'abandi bantu mu gihe bafanda abo ngabo ba polisi n'abanyakubahwa Paul Kagame n'abandi badamaraye barimo kwinywera ibirahuri bya za champagne zabo abaturage bagiye gushakishiriza muri uko tunyanya bacuruza iyo bari ku defense batatumenye iyo inkera gutabara zitaba teye sentiri noneho ibisasu bisigaye bibamarira ku icumu byongeye kandi isesengura nk'uko mwabyumvishe ku mugoroba w'ejo kuri radio idahuka isesengura abantu benshi bagiye bavuga ko nta muntu n'umwe ufite inyungu zo gutega ibisasu ari leta ya Kagame mu rwego rwo kujijisha nk'uko yabimenyereje abaturage itegura ry'ibisasu rero ni umwihariko wa FPR n'icyo narigezeho kuva kera akenshi bikaba bikoreshwa mu guteza akajagari mu gace runaka bahisemo ibi rero nyuma bikorwa n'intasi za Paul Kagame nyuma zo muri DMI zigashaka abo zibyegekaho maze abantu bagafatwa bagafungwa abandi bagatotezwa mu minsi yashize byegekwaga kubitwa ngo ni ingabo z'umwami bituzi uwo mwami wari wo abandi bakavuga ko ngo ari ingabo za FDLR ubundi bakavuga ko ngo ari ingabo za General Kayumba Nyamwasa byanahamijwe umuvandimwe wa General Kayumba Nyamwasa Major Rugigana ubu arafunzwe kandi yarabikatiwe yaje kuba igitambo cy'ibyo bisasu ubu rero ziraza kuvuga ko mu gihe hagiye kuba ingirwamatora kugira ngo bahimbire abo bashaka kwikiriza ko bashatse wenda guhungabanya imitekano muri ayo matora yabo nimureke ahari dutegereze twumve kuko amatora n'ejo mu gitondo meni Rwanda abanyarwandakazi mukurikiranye radio itahuka mu Rwanda kandi nanone haravugwa urupfu rw'umutegarugori w'imyaka 30 witabye Imana hamwe n'akana ke ku mugoroba wo kuwa kane itariki ya 12 aho nahitwa mu Rugarama I Nyamirambo ho mu mujyi wa Kigali aho umutegarugori Nyirankunda Banyanga Solange w'imyaka 30 n'umwana we w'imyaka 3 witwa Ingabire Queen Adeline bo ku mora ko karere nyine ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo akagari ka Rugarama mu ijoro ryo ku iriya wa kane w'icyumweru turangije yahiriye mu nzu we n'umwana we bageza igihe umwuka ubashiramo ibyo byabaye mu masaha 2 z'ijoro ubwo Nyirankunda Banyanga n'umwana we bahiraga muri iyo nzu bari bacanye kabuji kenda gushira kuko umwe mu bana yari yagiye kuri butike kugura iyindi uko byemezwa na Mukarurangwa Francine umutegarugori w'imyaka 36 umwe mu baturanyi b'uyu muryango wahiriye mu nzu we yaje gutabara avuga ko batabaye ariko bagasanga inzu yamaze gushya kera Mukarurangwa Francine w'imyaka nyine 36 we yagize ati numvise ampamagara avuga ngo nitabare gusa nasohotse n'umwana wanjye w'umuhungu tujya gutabara tugeraho umuriro ari mwinshi nibwo abaturage bandi bazaga gutabara basanga bamaze kunogoka uyu mugore wahiriye mu nzu tubibutse ko yakoraga akazi ko gusaruza cyangwa se guhoza amafaranga y'irondo akaba yari afite abana batatu n'umugabo we ariko amahirwe abandi ntago bari bahari umugabo we ntiyari ahari ndetse na abari abana uretse umwe wari wagiye gushaka buji yo gusimbura iyo ngiyo yakoze ishyano gusa nubwo abaturanyi bamwe bavuga ko bamutabaye umwana we w'imyaka 10 wasanze iwabo hasha yagize ati mama yatabaje abaturanyi banga kumutabara ngene nagiye kugura buji kuri butiki kuko indi yari igiye gushira nibwo nazaga nsanga mama amaze gusohora uyu musaza wanjye Fabrice mu gihe yaragiye gukuramo umutoya witwa Denise urugi rwahise rwifunga aratafuka atabaza ariko umuturanyi wacu yanga kumutabara abandi baje yamaze gupfa aha watungwaga agatoki ko kudatabara bwangu ni uriya nyine mukarurangwa Francine wasobanuye ko yasanze byarangiye nkuko rero umwana abivuga yatinze gutabara mu gihe urugi rwifunze bigaragara ko iyo haboneka umuntu mukuru wo kurufungura hanze igihe Madame Solange n'umwana we Denise babaga bari kuba barusimbutse mu mpamvu zikekwa zatumye adatabarwa bwangu nuko yari umuhozi nyine cyangwa se umusaruzi wari amafaranga y'irondo ubu abaturage bakwa ku ngufu waba uyafite cyangwa utayafite bigatuma abaturage bashinzwe kiriya gikorwa cyo kuburaguza abandi babahoza amafaranga yambahe na njyahe badakundwa n'abaturanyi babo iyo witegereje ku mafoto ya iriya nzu yahiye amafoto se mu binyamakuru bitandukanye byandikirwa mu Rwanda byanditse kuri inkuru usanga inzu uyu mutegarugori n'umwana we bagiriyemo mu by'ukuri wahita wibaza niba iyo amazungo ya za viziyo y'imiturirwa yuzuye mu mujyi wa Kigali yaba yarasimbutse umurenge wa Nyamirambo nk'uko aho nkaho uwo utari mu mujyi wa Kigali ikindi kandi nuko guca ari nabyo ntandaro y'urupfu rutunguranye byerekana ko amashanyarazi ataboneka mu murenge wa Nyamirambo iri hagati mu mujyi wa Kigali bikaba rero bigoranye cyane kuzayegeza mu zindi ntara uturere n'imirenge igize igihugu cy'u Rwanda ngaho rero amajyambere Kagame ababwira ngo uko kwigira wakwibura ugapfa ariko kandi Kagame we wakabyita ko ari ukwihesha agaciro indi nkuru nayo y'amajyambere asekeje Kagame iravugwa ku mashuri abanza yo mu Kinogo mu karere ka Rubavu rwa hagati mu mujyi wa Gisenyi iyo mu Rwanda Paul Kagame n'agatsiko ke bavuga ko amajyambere bazanye ngo na za viziyo usabye kukumvisha abafana b'umunyagitugu ko ari inshingano za leta ndetse na perezida wa bwe zo guteza imbere igihugu no kuzamura imibereho myiza y'abaturage akarere ka Rubavu kabarizwamo umujyi wa Gisenyi na akarere kari gasanzwe gateye imbere umujyi wubatse neza ibiribwa ari byose wongeraho ko mu gihe cya CPGR ni ukuvuga kugura ubuhahirane mu karere k'ibiyaga bigari mu rurimi rw'igifaransa Igisenyi yasaga naho ari umujyi uriya muryango wari uhuje u Rwanda u Burundi na Zaire y'icyo gihe witwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo leta ya FPR yabanje gushyira Gisenyi mu bwigunge ku rwitwazo rw'uko abenshi mu bari barateje imbere ako karere ari abari bakomeye ku butegetsi bwa Habyarimana baje bose rero kwitwa Interahamwe na Siberi Gisenyi ndetse na Ruhengeri byazahajwe nanone mu gihe cya za ntambara Kagame yatekinikaga ngo z'abacengezi abantu birwa isano ngo bagirana n'Interahamwe n'abajenosideri bwacya mu gitondo ugasanga urugo rwa kanaka umuryango wose warimbuwe abagiye barokoka bakigendera Gisenyi ihindurwa amatongo gutyo Gisenyi rero Kagame na FPR bakoze uko bashoboye barayikinagaza barayumvisha zagacaca zijeho yahumiye ku mirari none ubu hagezweho amashuri nubwo uburezi mu Rwanda hose leta ya Paul Kagame yabutobye ubu hakaba hashobora gusa kwiga abana babifite ntibyari byakageze aho biri ubu ngubu si ibyitwa za reforme n'iringaniza kubwana na sekarije nabo bazi ko abana nibura bigiraga mu mashuri afite intebe n'ameza hahozeho icyitwaga projet mobilier scolaire ku babyivuka yari ifite ibiro mu mafasi yose y'igihugu batazi imvugo icyo twitaga ifasi ni ubugenzuzi bw'amashuri ku rwego rwa prefecture cyangwa se rw'intara iyo projet ya mobilier scolaire yari ifite inshingano zo gukwirakwiza no gusana ameza n'intebe mu mashuri yose mu gihugu reka dukomereze rero kuri ya nkuru ari ya mashuri abanza yo mu Kinogo abanyeshuri basaga igihumbi mu kigo cy'amashuri abanza kiri mu murenge wa Busasamana akarere ka Rubavu bafite gusa intebe 129 ndagira ngo dusubiremo abanyeshuri basaga igihumbi bafite gusa intebe 129 zo kwicaraho zigasaranganywa gusa mu mashuri guhera mu mwaka wa kane gusubiza hejuru naho abo mu wa gatatu kumanura abana bakicara ku mabuye nkuko bivugwa na Kambari Leonari uhagarariye abarimu mu kigo cya Kinogo ibi bigabanya ireme ry'uburezi kuko abanyeshuri biga bigoranye bicaye ku mabuye nabitwa ko bicaye ku ntebe bakabyigana bituma badaha amasomo yabo agaciro Kambari ati nta kuntu umunyeshuri ashobora kwiga yicaye kwibuye iri mujomba ngo yige afate iki ni ikibazo gikomeye kuko nabicaye ku ntebe bazibyiganiraho ari bane cyangwa batanu naho mu wa gatatu kumanura intebe zo ni inzuzi biyicarira ku mabuye twizere ko nibura aba bana baticara ku makoro kuko ntiyakunze kuboneka hariya wenda bakaba babasonzorera utubuye twiza duserinye atari ibyo wasabyo wazasanga abana bamwe akabuno karahindutse nk'urubaho cyangwa se udupfukamizo tw'ihene ababyeyi baturiye iki kigo bavuga ko hari abana bareka ishuri rwose nyuma yo kubona ko ku mabuye bidaye no kwirirwa bakora imirimo mu ngo iwabo si mu Kinogo gusa mu karere ka Rubavu ibi bivugwamo kuko hari n'ikindi kigo cyo cy'amashuri aho bita kumunanira cyo mu kagari ka Gacurabwenge umurenge wa Busasamana naho hari uko byaba byifashe abana nabo birwa bakurura akabuno kwibuka ayo rero nayo nayandi majyambere nk'uko natangiye mbabwira no kwihesha agaciro byazanywe na Perezida Paul Kagame ese wowe munyarwanda munyarwandakazi uzi aho wowe utuye aho wowe utuye byaba byifashe bite twakugira inama yo kumenyesha radio itahuka natwe tukabibwira kandi tugafatanya kwamagana leta ya Kagame ititaye ku buzima bw'abana b'abanyarwanda banyarwandakazi muteze amatwi radio itahuka reka twongere dufate akandi karuhuko turagaruka mu kanya
C'est tout un peuple fou qui danse. comme s'il allait mourir de joie. Africa, Dieu.
Radio itahuka ijwi ry'Abanyarwanda ni ishami rikorera ku mugabane wa Afrika mu akakanya tukaba turimo tuganirira I Pretoria muri Afrika y'Epfo muri kumwe na Claude Marie Bernard Kaitar. Reka ngaruka gatoya tubyerekeranye n'itegwa ry'ibisasu hari umunyarwanda umwe unyunganiye arambwira ati wibagiwe kubwira abanyarwanda amagambo y'urukozasoni yavuzwe na Madame Louise Mushikiwabo uyu akaba ari ministri w'ububanyi n'amahanga muri leta ya Paul Kagame akaba nawe ari umuntu uzwi cyane nk'ikirangururajwi cya Paul Kagame akaba abaho gusa avuga ibintu atazi kandi atanumva uyu mutegarugori rero niba Louise Mushikiwabo arimo nawe aravuga ati yabivuze nawe abwira cya kinyamakuru nawe babwira igihe.com aravuga ati twarabisobanuye neza na mbere ko tuzi abari inyuma y'ibyo bitero bya za grenade turabizi ko abanyarwanda bamwe bari muri Afrika y'Epfo bagiranye ubumwe na FDL wa mutwe witwaje intwaro ukorera mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa mu gushaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda Mushikiwabo arakomeza avuga ko leta y'u Rwanda ngo izafatanya n'imiryango mpuzamahanga mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ngaho rero mushiki wanyu igerageza urebe ko wagarura ayo mahoro abo banyarwanda uvuga bari muri Afrika y'Epfo ngo baba baragize imibano n'umutwe witwaje intwaro ukorera mu burasirazuba bwa Congo ngira ngo imyaka leta yanyu imaze muri Congo ni nyinshi cyane nimugerageze mu bahashye niba atari ukumena amaraso y'abana b'abanyarwanda ku busa arakoze rero umuvandimwe utashatse ko tumuvuga izina ariko akanyunganira kuri iriya ngingo kuko koko nari ntakaje ikintu gikomeye cyane ntababwiye amagambo ameza mbambuga mushiki wabo yavuze. Reka rero tugaruke ku makuru twari twabateguriye abanyarwanda abanyarwandakazi. Muzi neza ko Paul Kagame yaramaze iminsi adateranya inama ya guverinoma kubera nk'uko byari bimenyerewe buri wa gatanu kubera ko abenshi bavuga ko ngo yararangariye yararukijwe igitutu n'iriya ntambara ya Congo arimo ashakashaka n'amayeri yo kubeshya no kwishya ndetse n'ibyo bisasu mwarimo wavugishe ko byari byarabaye bibosheje none byongeye kugaruka ni ukuvuga ngo umugizi wa nabi yubuye ingeso. Uko byatangazwe rero n'ibinyamakuru byandikirwa mu Rwanda inama ya guverinoma y'u Rwanda yateranye kuwa gatanu kuwa gatatu ku itariki ya 11 Nzeri mu Mbabarire iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yafashe ibyemezo byinshi cyane kandi inashyira mu myanya abantu batandukanye. Ni mu gihe kandi Kagame kubera ko yari amaze iminsi ahugiye mu ntambara ya M23 kuva mu kwezi kwa Nyakanga ndetse na Kanama ntabwo yari yarigeze akoresha ziriya nama zari zimenyerewe. Mu mpinduka rero zakozwe kandi byanavuzwe cyane uwitwa Bwana Martin Ngoga wari umushinjacyaha mukuru yarashyizwe ku gatebe kuko yavanywe kuri uriya mwanya. Muziko Martin Ngoga yakoze imyanya yakoze mu bucamanza bw'u Rwanda ku myanya itandukanye mu rwego rw'ubucamanza yaramaze imyaka myinshi cyane mu gihe Bwana Tarcisse Karugarama ari minisitiri w'ubutabera ubu nawe wagizwe washyizwe ku gatebe. Ubwumvikane buke bwavutse hagati ya Karugarama na ubu bukaba bugeze ku bandi bagenzi be bakoranaga muri sisiteme y'ubutabera ya Karugarama. Twabibutsa ko Karugarama yazize ko yatinyutse kuvuga mu ruhame ko abona Kagame atakagombye kwiyamamariza indi manda ya gatatu kuko aba yakije umuriro none ubu ngubu ngo kaba arimo kuwota. Undi utahiwe rero mukota umuriro Karugarama yakije ni uwari umushinjacyaha mukuru Bwana Martin Ngoga wavanywe ku mwanya we ariko bakabitekinika bakavuga ko sena ariyo izemeza uzamusimbura ariko uzamusimbura wari wagiyeho uwo mukandida wari watanzwe akaba ari umukandida umwe rukumbi Kagame. Icyo sena yakoze gusa cyabaye kumuha umugisha kuko uriya mwanya uriya mukandida atanzwe ni Bwana Richard Muhumuza wari usanzwe ari umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu procureur national ubwo ariko senyine nta guhitamo yagize ahubwo yamuhaye umugisha. Muhumuza Richard rero akaba ariwe usimbuye Martin Ngoga wanywe ku bushinjacyaha bukuru uzwi nk'umuntu wari wararahiriye gufungisha abantu cyane cyane abahutu aho ngo bava bakagera abahunze u Rwanda batuye hirya no hino ku isi. Martin Ngoga yagaragaje uguhangana gukabije mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania arushinja ko ngo rudaha igihano bikarishye abajenosideri nyamara ubu nawe arebye nabi ashobora kwisanga mu gihome maze bikaba nka bya bindi bajya bavuga ngo urwishigishe arasoma. Ngoga rero ashobora kuzicuza cyane ubuzima bw'imiryango myinshi y'ababyeyi batakaje abana babo abandi bagizwe abapfakazi kubera ubwibone bwa Martin Ngoga ibyo yakoreraga abantu abashinja ibinyoma. Abana benshi babaye imfubyi ababyeyi babo bariho babitswe mu bihome amarira yabo azasama uriya bwana Martini Ngoga. Kuri ibi mpinduka no ba no umunsi ku munsi babona ku mutoni umara kabiri ariko bagakomeza kwiteranya n'abanyarwanda aha ni mwene babandi biba mu bugani ugira uti ubanzisi ubambisi nta kurura bwana Karimwabo Sharire we yahawe urukiko rukuru ngo rubere perezida uyu akaba yarasanzwe ari umuvugizi w'inkiko uyu mwanya warumaze igihe kirenga umwaka nta muyobozi urimo kuko uheruka ari bwana Jameson Busingye wahavuye ajya kuba umucamanza mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nyuma akahava aza kugirwa nyine ministre w'ubutabera mu gihe bwana Tarcisse Karugarama yashyirwaga mu rukiko rukuru rw'ubucamanza Kamere Emmanuel yagizwe perezida uwo mwanya nawe akaba awusimbuyeho bwana Gatete Gakwaya Benoit wagizwe umucamanza mu rukiko rw'iki naho vice perezida warwo aba Rwanyindo Fanfan Kayirangwa umwanya n'ubundi wari ufitwe n'uwabaye perezida ko wari umushinjacyaha mukuru wungirije bwana Hitiyaremye Alphonse yagizwe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga naho Karimwabo Munyantore Charles reka turebe uwo ariwe bwana Munyantore Charles Karimwabo afite imyaka 44 y'amavuko akaba yubatse yize amashuri yose abanza n'ayisumbuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amakuru yayakomereje muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare aho yakuye impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri mu mategeko yakomeje muri iyo mirimo muri iyo kaminuza ajya mu cyiciro cya gatatu ahagura impamyabushobozi ihanitse mu mategeko ajyanye n'ubucuruzi Karimwabo yagize amahugurwa atandukanye mu mategeko cyane cyane ku birebana n'inkiko gacaca amategeko akoreshwa mu Rwanda kandi akaba yari yitabiriye inama nyinshi mpuzamahanga zaba izabereye mu Rwanda no mu mahanga ku birebana n'amategeko n'ubucamanza agizwe rero perezida w'urukiko rukuru yarasanzwe ari umuvugizi w'inkiko ariko kandi ahawe izindi nshingano zinyuranye mu rwego rw'ubutabera kuko yari n'umugenzuzi w'inkiko by'umwihariko ashinzwe kurwanya ruswa n'ibirebana n'imanza z'ibirarane mu bihe binyuranye bwana yabaye kandi umugenzuzi mukuru w'urukiko w'agateganyo umucamanza mu rukiko rukuru ishami ry'i Nyanza umujyanama mu rukiko rw'ubujurire mu Ruhengeri umujyanama mu by'amategeko yahoze yitwa RCDI uyitwa Ecobank akaba kandi n'umwe mu bagize komite ishinzwe ibyemezo bifatwa n'amategeko mu rukiko rw'ikirenga akaba kandi n'umwe mu bagize komite y'igihugu ishinzwe kurwanya ruswa na karengane uko rero nabivuze umukandida yari umwe rukumbi nuko bukeye bwaho sena yarateranye ibiha umugisha nyakubahwa ahita atangira imirimo niba atari yarayitangiye mbere ngayo rero nguko ibyo mu Rwanda ni hindura n'impinduka za Paul Kagame twakwibaza gusa ni bariya abantu bashyirwa ku gatebe nkuko inyito nshyashya isigaye ibivuga ese iyo bicaye bo bakireba bibaza ko ibyo bakoreraga abandi banyarwanda babatoba babagira ayifundi igira ibivuzo mu gihe bari kuri iriya myanya bajya batekereza ko byari ibintu bibi ndetse nabo umunsi uwo ari wo wose bishobora kuzabageraho ibi ni nk'isomo ryakagombye kugaragarira abandi basigaye mu myanya cyane ni ubutumwa bwakagombye kugera kuri banyakubahwa tuzatora ejo mu gitondo kuko bagomba kureba hirya no hino bakibaza aho abandi ba honorable bagiye bakibaza icyo babarusha mu kugira ngo babe bakwiyamamariza iriya myanya uretse ko nta numwe wiyamamaza igikorwa gusa babahimo bakabashyira hariya abenshi bakemera kugira ngo barwane ku buzima bwabo abandi bakemera kubera umuco mubi w'ubusahiranda kugira ngo babashe kubona ibyo bashyira mu bifu byabo cyangwa se uburyo bwo kwikiza ariko gusa Nyakibi ntararabushyitsi Nyakibi Paul Kagame ntashobora kurarabushyitsi igihe yaguhaye umwanya menya ko ejo bundi uri intore mu gitondo ukicara ku gatebe ukaba ikigarasha ngubwo ubuzima bw'u Rwanda tugarutse nanone kuri ziriya nkuru naho zembabwira zo muri Rubavu mbonye ubundi butumwa bw'umunyarwandakazi ngo ku Gisenyi nawe ariho aragira ati ibi abanyarwanda bo ku Gisenyi barimo bakorerwa abenshi bagiye babihunga ariko biranga bikadukurikirana ikigaragara nuko Perezida Paul Kagame na leta ye bavuga ko babanye amajyambere mu gihugu intego ikomeye bafite ni ukwicira abaturage kurwara noneho umuturage ahasigaye kugira ngo abashe kuramuka akazajya asenga abayobozi guturuka ku nzego z'ibanze abo bagitifu kuzamura noneho bikagera kuri Paul Kagame ari ikimana kibereye aho ngaho arakomeza anavuga kuri buriya butumwa twari duhawe n'undi muntu nawe utashatse kwivuga izina bw'ibyerekeranye n'amagambo atameshe ya Louise Mushikiwabo agira ati nguko uko abayobozi bo mu Rwanda babereyeho kuvuga kugira ngo babone baramutse kugira ngo aho nyakubahwa Paul Kagame arimo abenteriseta ajye yandika yavuze ngo ateraho vi ajye yandika ashyiraho amanota ko umuntu yataye ibitabapfu ngo aravuga kandi mu by'ukuri imbaga y'abanyarwanda irimo ihashirira abanyarwanda abanyarwandakazi buri muntu agomba kumenya ibimo ba igihugu cy'u Rwanda kikaba kitureba twese igihugu cy'u Rwanda ni cyacu abanyarwanda abanyarwandakazi nimwe maso nimukanguke muvuge ibibabangamiye nimukanguke muvuge ibitagenda neza mu gihugu maze abanyarwanda bafatanyirize rimwe kubyamagana bafatanyirize rimwe kubishakira umuti nubwo bitaba ejo ariko isaha n'isaha ibintu bizahinduka Kagame yaje ejo bundi ariko mbere ye hahoza abandi ni ikise kivuga ko azatura nk'umusozi abantu benshi bakunda kuvuga batese murabona umuti ari uwuhe ariko nanjye mbaze bantu bo mu Kinogo bantu bo muri Rubavu bantu bo muri Busasamana iyo umwana wawe avuye mu mwaka wa mbere akagera mu mwaka wa kane yicara ku mabuye ni ryari mwari mwahaguruka abafite abana kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatatu mukagenda mukegera amashuri yo mu Kinogo mukabwira umuyobozi w'amashuri ko abana banyu bagomba mukamuha iminsi bagomba kuzinjira mu ishuri bafite intebe zo kwicaraho ikintu kintangaza cyane abantu baherutse nibagiye umusoro umwe ariko twaravuze cyane kuri radio itahuka abantu baherutse gufungirwa za mitiweli abantu bakubiswe abantu bagaraguwe nabahe nababo ngaho muri za Rubavu arasigaye murimo murakora iki nse koko abaturage baramutse bavuze bati ibi ngibi ntabwo tubishaka ntitubyemeye mukavuga muti twebwe tugiye kwibariza ikibazo cyacu ku ishuri kandi turatanga umwanya uhagije batubonere intebe abana bacu bicaraho ni imiti yanyu banyarwanda banyarwandakazi kera kose se ko abana baticaraga ku mabuye kuki se muri Green Hills baticara ku mabuye ayo mafaranga se numva azajya muri Kagame Day i Toronto atagira umubare aho boherejeyo abantu bo kujya gutera ubwoba abanyarwanda bahatuye n'ibiki ayo mafaranga yose baba barimo basesagura si imitungo yanyu kuki batabanza ngo bace hariya babaze babashakire intebe z'abanyeshuri banyu abana barimo baratakamba ngo muri kaminuza ngo abana baraziretse kubera ko amafaranga yo kubarihira yavanyweho amafaranga Kagame yirwa tikiza ibyumba by'amadorari 15,000 araramo ayo mafaranga yarihira abandi nyamara kandi ibyo byose abikora muri ya politike yo kugira ngo ateranye abana b'abanyarwanda aho abana bose bambuwe za buruse noneho bagahindukira ku rundi ruhande ntabwo ni ndi mwivangura moko bagahindukira ku rundi ruhande bakavuga bati abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi hongereweho buruse 5,000 kuki se bitaba 2,500 ibindi 2,500 ngo bisaranganwe mu bandi bana kuki se batareba ne pourcentage yaba bacitse ku icumu na pourcentage y'abandi basigaye bagombaga gukomeza muri kaminuza reka tube turetse abagomba gutangira abari bazisanzwemo ubu bazicikije aho biruta yirirwa bashinyagurira avuga ngo kwiga ntibirangire aho yavuye mu kingogo hariya ku muhororo ari umuturage nk'abandi ntabwo yize arihirwa na leta iyo leta yamuriye zimwe muri za zindi tuvuga ko ari zabicanye ese leta ya Kagame yabazura niba atari yabicanye kuki itabonera abana ngo amafaranga ngo bige imishinga ikorwa nk'iyo yose yaza mu bihe zikorere naho zibabwira yakagombye gutegurira abana b'abanyarwanda ibyo bagomba gukora imishinga ikorwa ite imishinga ikorwa iyo abayobozi bicaye bakareba ibibazo bikenewe bakabyandika bakabishyira ahagaragara maze bakagenda bakomanga ku nzugi z'imiryango n'ibihugu mu mahanga abana bakabona ibyo bakeneye muti muri igira muti muri hesha agaciro ese amafaranga yagiye mu gaciro harya azakora iki yandikwa mu yihebishi banyarwanda kazi ntihakagire umunyarwanda wicara hasi ngo avuge ngo abana bambuwe za buruse kubera ko abana bambuwe za buruse bari bageze mu cyiciro runaka cya kaminuza niba ubwabo bakagombye kugenda bakajya kuri kaminuza bakajya kuri rektora bakavuga bati rektori ntabwo winjira ahangaha zamuka ujye mu nzego zo hejuru ubabwire ko twahoze twiga ahangaha kandi ko tugomba kugera kuri za lisansi zacu habuze ikize ngo bikorwe abantu bati baratwambura utuntu twacu twicururiza nimuhagarare mufunge imihanda iyo abantu bari Toronto bavuga bati Kagame naza turamugaburira amagi yaboze tumugaburire amase ashyushye abari Toronto ntabwo bazabikora ngo bagihindukire bajye no kubikora muri busasamana abari muri busasamana namwe nimugire icyo mukora kubashyigikira nta kundi turabivuga natwe tukabyamamaza hano kuri radio itahuka aba ibyamukorewe London mwarabyumvise yagiye nk'umujura ibyo nta kindi impamvu nuko abanyarwanda bagiye ahagaragara bakavuga bati uyu muntu turamurambiwe ibyo kuri abanyarwanda mwebwe murakora iki ahasigaye ni ahanyu reka twongere dusabe studio dushyirireho akaruhuko turebe niba nta bundi butumwa dufite icyo ukora ingingo twari twabateguriye kuri uyu mugoroba tumaze kuzinyuramo zose studio mudushyireho akaririmbo
We're going to our father's land. Yeah. Amerika n'Uburayi, Asia na Oceania.
Jewe nageze hano saa kumi n'imwe nimundeke nje kumbere ku murongo.
Oya.
Gute se kandi naje kandi.
Twumvikane nimutuze mwese rwose turabaseriva kuko ni nacyo twiyemeje ubundi tujye guhera ku bagiye muri Rwanda Day.
Rwanda Day cyangwa Kagame Day?
Nshaka nitike nanjye.
Reka reka wowe ngo arabanza bajye muri
Kagame Day.
Ahubwo se twese siyo tujya? Indege ni imwe.
Ngo indege imwe n'izi bicume se bwo ziradukwira.
Oya nibakatemesha ahubwo. Irega itahe n'ubusa.
Kagira inkuru shame na shibutse.
Itabaye ubusa se. Ejo ntituzatakundangamirwa z'i Toronto muri Canada.
Ariko se uretse abataye umutwe. Uwari nko mu mashyize kiruka inyuma y'umwicanyiro harwa ngo zigiye gutsigiye muri Kagame Day.
Turagenda tukiga tugakorera amafaranga.
Nk'uko bimaze kuba umuco, Banyarwanda bo mu Rwanda rugari, namwe nshuti z'u Rwanda, Rwanda Day iregereje.
Nyuma ya Rwanda Day yabereye i Chicago, Paris, Boston na Londres, ndangamirwa z'i Toronto nimwe mutahiwe.
Bamwe mu Banyarwanda bo mu Rwa Gasabo,
abayobozi, abashoramari n'abandi bo mu byiciro binyuranye
barangajwe imbere n'intore zirusha intambwe.
Uravuga ya ntozo nkuru irusha izindi kumena amaraso ariyo
Paul Kagame.
Baraseseka i Toronto muri Canada ku ya 27 Nzeri uyu mwaka.
Muduhishire mutase bugari isaha n'isango.
Mushonje muhishiwe twabateganirije ibihembo by'amagiye yabaze yo gutamika uwo mwicanyi udahaga n'ubwirondere yakuriye umutuna natijuta kandi twamuteganirije n'ibitebo by'amase ashyushye tureye ko yakwegura akabondo aho guhora yirenza inzira karengane.
Ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turi abana b'u Rwanda.
Murakaza mboga zizanye hano i Toronto, imfubyi n'abapfakazi yahekuye turamwiteze ngo tumugerere mukewe tugereyemo tuzamutura amaganya n'agahinda yateye akarere kacu.
Ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turi abana b'u Rwanda.
Wowe udashyigikiye akarengane n'iterabwoba Kagame ategekesha, uhamagara yo kwitabira imyigaragambyo y'akarorero yo gutamaza umwicanyi kabuhariwe Paul Kagame maze isi yose irushaho kumumenya.
Ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa.
Yewe nanjye noneho sinzasigara, nzajya gufatanya n'abandi tumutobere nyirashyiga.
Ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turi abana b'u Rwanda.
What do you think?
gusura abajeyi inshuti n'abavandimwe ayiwa nyanja we watuje niyambukira najya gusura abajeyi
Radio Itahuka igihuriro nyarwanda aha ni I Pretoria muri Afrika y'Epfo turi muri icyakiganiro cyagenewe amakuru ku mugabane wa Afrika bagezaho buri cyumweru muri kumwe na Claude Marie Bernard Kaita mu gusoza ibiganiro byacu kuri uyu munsi twaganiriye ibintu byinshi kandi by'ingenzi ariko ntabwo turimo kuvana kuri mikoro zacu ibyerekeranye n'amatora y'intumwa za Gatiko ka Paul Kagame ubu rero hano dufite umuvugo mwiza utubwira ibigwi by'abakandida bacu barimo basaba abanyarwanda kugira ngo bazabatore uratangira ugira uti ntora uzabe utoye ikinyoma akarengane n'agasuzuguro ndi umukandida ku mwanya w'ubudepite nubwo muzehe yibagiwe gusoma izina ryanjye umuzehe ntimumbaze uwo ari we ndashaka kuba intumwa y'urubanda nako intumwa y'inda yanjye intego yanjye ni ukuvugisha ukuri simbeshya pe uramutse untoye uzaba utoye akarengane ako uhura na ko ubu kazi kubamo inshuro eshatu uzaba kandi uhisemo agasuzuguro uzahera kuntora ntuzongera kumbona gushaka iki ndakwizeza ko utazigera ugumbura akanwa ngo uravuga nzagufunga kuko uzaba wampa imbaraga nimara kubona amafaranga miliyoni buri kwezi ikibanza wubatsemo ubu nzaba ngikeneye nzakikwambura nguhe amafaranga nishakiye nubwo ayo mfite yose azaba avuye mu misoro yawe nubakemo inzu utashobora gukodesha izakodeshwa n'abaterankunga baturutse hanze njye nawe niduhurira mu rubanza nzakwereka ko tupiganye nkoresheje bwa bubasha wampaye intoro uzatsinda tutaraburana nzaguhitiramo uburyo bwo gukunda igihugu kandi nzaba nkurusha kugikunda kuko nzaba mfitemo imitungo ituma ngikunda birenzeho abana banjye bazahita bajya mu mahanga kwiga uwawe abona uko yiga yisanzuye mu Rwanda nabwo ubanza nayisumbuye gusa nabwo abanza nayisumbuye gusa kuko nzashimangira ko abana bawe batagomba kubona buruse nta mpamvu nzaba ngifite yo kubaka ibitaro cyangwa guhugura abaganga kuko njye n'umuryango wanjye tuzaba twivuriza mu mahanga aho ibitaro byubatswe kera ntaho nzaba ngihuriye n'izamuka ry'ibiciro bya tagisi kuko nzaba nahawe imodoka y'ideni nzinjiriza nta misoro kandi mpabwe n'amafaranga yo kuzikoresha ibiciro by'ibiribwa bizaba bitakiri ikibazo kuri njye kuko nzaba mfite uburyo bwo kwibonera ka ruswa umwenda wa banki n'ibindi kandi birumvikana ko amasoko menshi azajya ahabwa sosiyete yanditse ku mazina y'umwana wanjye na nyina kuko nzaba ndi kaganga mu gihe nzaba nkora ibyo byose urumva ko bizangora kujya kugenzura iby'abandi bakora ntuzatekereze ko hari icyo nzagufasha bagusenyeye inzu yawe kuko bazaba barimo gushaka aho bagenzi banjye bubaka mbabajije bambaza uko njye nabonye ahanjye kandi nabura icyo basubiza nzakora ibifitiye igifu cyanjye akamaro kuko aricyo nzaba mpagarariye ibisigaye ntibindeba gusa sinzakwibagirwa ndagerageza guharanira ko ibiciro by'inzoga bigabanuka ku buryo uzahora usinze ubyina agaciro n'insinzi utazigera umenya ko ibyo byose mbikora. Muri make rero ndi nkigi y'inzara n'ubukene. Abo ni baba kandida intumwa za Paul Kagame na sisteme ye tuzindukira kujya gutora. Ngaho rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, nimwumve igihembo cyabo Banyarwanda. Nari ngiye kuvuga wa mugani mubi ngo umutindi umuvura ijisho, ariko nandikwirwa nkuvuga. Hari n'undi rucagu yahimbye ariko urimo ibiterasoni ntabwo nkuvuga. Ibyo ari byo byose aba bantu barimo baratwibwirira ko ari twe tugomba kubashyiraho. Undi muntu uri Kigali yahoze amubwira ko ngo ejo utu message duciye bugufi two ku matelefone izo bita za SMS twose ducicikana, umuntu avuga ati uzanyibuke amatora n'ejo, uzanyibuke amatora n'ejo. Uretse n'ibyerekeranye n'isesengura twakoze ku mariste y'abakandida, cyane cyane ubushakashatsi mugenzi wanjye Alex Nkunzi Rwanda Mihigo yakoze asobanura ukuntu abakandida bari ku mariste n'amashyaka bavamo, n'uturere bahagarariye, na za groupe bahagarariye n'ibiki. Yerekana ukuntu hari abantu bari kuri liste kugira ngo babe kuri liste, kugira ngo ibyo bitamaboneshe byo gukinga abantu mu maso, noneho bavuge bati nyamara n'aba bari bagiyemo, nyamara n'aba bari bagiyemo. Ariko mu by'ukuri abari kuri za liste za mbere barimo abantu bakomeye, ni ukuvuga bo FPR ishaka barahari. Abo rero nibo nyine bazaza bakabasengera amazu yanyu. Abo nibo batazamenya ko abana banyu barwara kuko bivuriza mu mahanga. Abo nibo batazamenya ko za buruse zahagaze kuko abana babo bazikeneye kwiga mu Rwanda, abanyu baziga abanza n'ayisumbuye. Kandi nibesha ngo ugiye gusaba akazi bakubwire bati ntago wize kaminuza. Ngayo nguko Banyarwanda, Banyarwandakazi, ikibazo kirahari, igisubizo kiri mu maboko ya buri munyarwanda. Ufite ibitekerezo atugezaho yatwandikira kuri radio itahuka kuri email yacu radioitahuka@gmail.com. dufite umurongo wa Twitter, inkondo ya Twitter yacu nayo yitwa @radioitahuka. Dufite kandi urubuga kuri Facebook Ijwi ry'Ihuriro Nyarwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nimutugezeho ibibazo, ibyifuzo, ibitekerezo byanyu, natwe tubikwirakwize hirya no hino, twese hamwe dufatanyirize kubishakira igisubizo. Ku bari i Toronto namwe kandi turabifuriza gukomeza imyiteguro myiza. Mwitegure Paul Kagame mu mukorere ibyo ubushize mwamukoreye London. Abadashobora kugerayo kandi ndumva mugenzi wanjye Serge yari yabivuzeho, inkunga yanyu namwe irakenewe. Mugomba kwifatanya n'abandi Banyarwanda utabashije kujyayo. Ushobora gufasha abandi kuriha bisi, ushobora gufasha abandi kuriha ayo matelefone bakoresha, ibyo bipapuro bagira bacapisha n'ibindi bikenera umutungo. Turakomeza tubaze abavandimwe bacu bari i Toronto niba hari uburyo bateguye wenda abantu babagezaho imfashanyo bashobora kubagezaho. Sinzi niba mu biganiro bikurikiraho baribuze kubibagezaho, ariko njyewe ndagira ngo mbasezere. Ibyo ari byose turabishyira no ku mbuga zacu, muraza kubibona. Claude Marie Bernard Kaitare, Radio Itahuka i Pretoria. Mbasezeho Banyarwanda, Banyarwandakazi, murimo kubyuka abari iyo za Amerika. Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe umunsi uciye ikibu bari mu Rwanda n'ahandi, tubifurije kugira ijoro ryiza. Umusumba byose Imana abarinde, ngaho murare aharyana.
Ubwo sirimba kwaje
mapande
ajibogwe. Urarira urarira kwisi wahageze. Amajite Blaka T-Brown ikaze neza n'isi y'abagome, n'isi y'abagambaji, n'isi y'abajyambazi, n'isi y'ibisazi, n'isi y'abatanga, n'isi y'abarosi mu ndiri y'abambuzi, iy'abaruzi ibyonzi mu minsi yawe ya mbere uzizagobre ndabizi uzarwara. tuzagaburirwa uzarira uzahozwa uko bizahora nuko uzabyimenyera regurarira ayo nama vamuhira twaraboroze twarahogwe twarapfumuzitse mirongo itanu ku ijana ufite ishingiro ryo kurira iyindi mirongo itanu uratera imana agahinda hakarize twe twabonye ibya Kadafi hakarize abamotari bacibwa imirizo mu tugozi cyangwa bafasha bafata abatware babo n'ukuri basambanye baboyi uzabona manika yese wa kandoyi ni benshi bakarize kukura n'icyaha iby'isi ni amanyanga iby'isi ni amabanga
wanje ku isi ariko ntuzi ikikirimo nanjye wayigutanzemo reka nkugire ku mayange ayiwe amarira y'uruhinja ayiwe
nanjye narasesekaye kuko sinari kwanga nazanye amashagaga ngo nanjye naje moroga menye iki ibishashagirana byose uruhinja z'izahabu nutabona ishizamba gute nubwo wari wambaye uzaba wandagaye hari abo utumva bavuga ngo na rugo rubura ikigoryi abandi bizi byaramweru na muhima uzashikame gusabye kudatinya mu byumvira byo gukura uzumva uzaba umupolisi umusirikare uzaba umushoramari w'umukire ugapfura umukene cyangwa umusivire inzozi uzagira niko zizagurira munsi y'umukire uzawumva umukene munsi y'umukene uzawumva umutindi munsi y'umutindi umutindi yakurya ntuzatangazwe n'uko bahuje amaganya ubukire bw'isi nawe ubugeraho
wanje ku isi ariko ntuzi ikigirimo nanjye wayigutanzemo reka nkugire ku mayange ayiwe amarira y'uruhinja ayiwe umva amarira y'uruhinja
uzatinya abantu uzatinya n'imitsi ndetse tuzova mu rwabya nyine waje waje kubaho by'agateganyo uhereye none ku minsi uzamara agiye kujya hava umwe uzamenya uyu maze ntuzamenya ushigaje ntuzibaza impamvu uvukiye Nyabugogo cyangwa mu Biryogo ntuzibaza impamvu arabavukiye Chicago cyangwa California ikindi gabanya kurira ubwo si uvukira Somaliya nyuka ukabura icyo konsa twagacecetse abenshi barahoze ubuse ko twavutse isukari kuri ijana nigeze ku gihumbi gukura ni nk'icyaha ntiwansubize ibwana uzakurira mu idini rya so na nyoko nubwo baba basenga buza toka twe twakuze twemera imana iyo yatugize abahungu abandi ikabagira abakobwa iyo yatugize abirabura abandi ikabagira abazungu iby'isi ntizunguruka mba mbaroga hafi ya mungu ruhinja ruhinja singukanze nawe uzabyibonera
wanje ku isi ariko ntuzi ikikirimo nanjye wayigutanzemo reka nkugire ku mayange ayiwe amarira y'uruhinja
Mubisumizi, T Brown bazakuvuga byinshi turi mwisi y'abanyeshyari
ayiwe
nimba uri umukobwa nyine itegure tu hari n'igihe baba bagiye kukupfumura amatwi nta mwana uvuka ngo aseke
ahita arira ahita arira
Amerika n'Uburayi Aziya na Oseyaniya
yewe nageze hano saa kumi n'imwe ni mundeke njye kumbere ku murongo gute se kandi naje
twumvikane nimutuze mwese rwose turabaseriva kuko ni nacyo twiyemeje ubundi tujye guhera ku bagiye muri Rwanda Day
Rwanda Day cyangwa Kagame Day
nshaka nitike nanjye
reka reka we ngo arabanza bajyemo
Kagame Day
ahubwo se twese siyo tujya indege ni imwe
ngo indege imwe n'izi bicu mbese bwo ziradukwira
oya ntibakate menshi ahubwo irega itahe n'ubusa
kagira inkuru ushame na shibutse
itabaye ubusa se ejo ntituzataka indangamirwa z'i Toronto muri Canada
ariko se uretse abataye umutwe uwari nko mu mashyize ikiruka inyuma y'umwicanyi ruharwa ngo zigiye gupfa igihe muri Kagame Day
turagenda tukiga tugakorera amafaranga
nkuko bimaze kuba umuco banyarwanda bo mu Rwanda rugari namwe nshuti z'u Rwanda Rwanda Day iregereje
nyuma ya Rwanda Day yabereye Chicago Paris Boston na Londres ndangamirwa zi Toronto nimwe mutahiwe
bamwe mu banyarwanda bo mu Rwagasabo
abayobozi abashoramari n'abandi bo mu byiciro binyuranye
barangajwe imbere n'intori zirusha intambwe
uravuga yatozo nkuru irusha izindi kumena maraso ariyo
Paul Kagame
barasesekara kari Toronto muri Canada ku ya 27 Nzeri uyu mwaka
muduhishire musase bugari isaha n'isango
Mushonje muhishiwe twabateganirije ibihembo by'amagiye yabaze yo gutamika uwo mwicanyi udahaga n'ubwirondere yakuruye umutuna natijuta kandi twamuteganirije n'ibitebo by'amase ashyushye tureye ko yakwegura akabondo aho guhora yirenza inzira karengana
ibihugu by'Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turabana mu
Murakaza mboga zizanye hano I Toronto imfubyi n'abapfakazi yahekuye turamwiteze ngo tumugerere mukewe tugereyemo tuzamutura amaganya n'agahinda yateye akarere kacu
ibihugu by'Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turabana mu Rwanda
wowe udashyigikiye akarengane n'iterabwoba Kagame ategekesha uhamagara yo kwitabira imyigaragambyo y'akarorero yo gutamaza umwicanyi kabuhariwe Paul Kagame maze isi yose irushaho kumumenya
ibihugu by'Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turabana mu Rwanda
yewe nanjye noneho sinzasigara nzajya gufatanya n'abandi tumutobere nyirashyiga